hapo vipi sijui unanisikia. Hello, na maneno natamani kukwambia. Hello, tafadhali usije nikatia. Hello, ona mpaka nasahau kusalimia. Habari gani? Leo nimekumbuka sana na mama, yani twakuwazaga vipi nyumbani, hali ya mumeo na wana na anti Shani wachimwaga. Kile kidonge changu cha roho bado kinanitia tabu, najitahidi kukaza roho ila nadhidisha adhabu, tena silali bo nasubiri maajabu. Maumivu yangu yajapate zangu.